elinye iqhinga lalabo abamelana nathi ngobuKristu esiyibo ngokuthi basishekelele, basijeme masikhuluma. Bazama ukusithulisa ngokuthi bakwenze kube icala elichukuluza omunye, offense, ukukhuluma esikushoyo. Angikubengelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, nginguSibonelo Phithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Emva kwakho konke, bagcine balethe futhi impikiswano yokuthi akuyena yini uNkulunkulu wothando esikholwa nguye na. Futhi uthando luchaza ukumukela omunye umuntu, luchaza ukumbekezelela, umukele njalo, tolerance. Uthando luchaza ukumfaka omunye umuntu empilweni noma ngabe uhlukile. Luchaza ukwazi ukuhlangana sibe sehlukile, unity in diversity. Sibe sehluke nangeenkolelo. Basho konke lokhu ngenhloso yokuthi bakubrushe ikhanda. Kodwa uthando lusho futhi ukukhuluma iqiniso. Abazali bami babengithanda, ngakho abazange babekezela ukuyiphatha kwami okubi, bavumela ungabuse kwami ngibe isidlabula dlwedlwe, injalo nje. Kodwa manje izwe likhetha ukuzizwa lichukuluzekile ngevangeli. Manje umbuzo uthi ngani? UCharles Spurgeon uyachaza uthi uKristu ulimaza abantu ngokubachukuluza ngoba ivangeli lakhe alisibekezeleli isono. Ungabekezeli isono kaJesu yikho kumenza abe yitshe lokuqhuzula. NgokaLuka 24 verse 44 kuya ku-49 wayesethi kubo, yiwo lamazwi ami engawakhuluma kini ngisenani ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofethi nasemahutsheni. Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo, wathi kubo, kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu avuye kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka, kube ukuthethelelwa kwezono eyizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Nina-ke ningofakazi balezi zinto. Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Hlebo sami, ukubambe lokhu uJesu akushoyo lapha, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka, kube ukuthethelelwa kwezono. Akukho ukuthethelelwa ngaphandle kokuphenduka. Nebala, ivangeli alisibekezeleli isono. Ilokho kanye mina nawe esibizelwe ukukumemezela. Ngakho ungamangali uma abantu bechukuluzekile, belimele, belinyazwa ivangeli, beofendwa ivangeli. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067 706 0077.